Danga lubanjwe ngobuqi bendlala yolwazi Izwe leziyange imithetho zabadala zingamampunge ukuvakala Kaloku umthonyama icuba ndincazele kulo lelamathwa Ngoku icinga zizingisanga kungaqiniseki Kwintlalo yeqhwane lithwaxwa indlala kwisaqhwithi sesithotho Siqhuqa sibuyelela ngokwezulu lasemthatha kwisiqithi samathongo Yenzinda badala impi yoluhlanga olwaphisa ngomhlaba Baphina bafana magingqa sekwadana isizwe siyawa Ngazombathisa ngobugwala masinamba Ubukwa nemfundo ikumabona kude imisimatha Ngezo ntango zezakhiwo zobungcaphephe benginezelo Ndizalwa sisinyanya ngokweya kwantu imbali Indoda ehlala isidla inyama Idlutywala idlinto nangona ibulala Ndithunywe luhlanga olumnyama suka ndagcwala kumswane ukuntlantisa kwabhata Ndakubona igazi lam liphalala Ndazibuza le nqawa ndiyiphetheyo uphi obeyitshaya Kuwo lo mhlaba omagada yahlaba kongenazihlangu Imfazwe yabahlekazi abazizisele zenyathi Ndithenda kuzibuza kwabaphambili ababinalwazi Ndanda ithafa ndisingiselwa ndisuka ndafumana nakanonkala amanzi Ndihlala ngapha kwentaba apho iimbongolo zilikhazi Ndihlinza inkawu nokufaka ukuba impuku zinokunqaba Ndoda intlanti sizishiye kwesikamzilikazi Ndivile unongqawuse uwenzile amampengu gxebe amaXhosa Izazi zobuzwe ngamaqaba ambola yenze uhlanga lwachasela Ukuzingca kwaphela ngathi ububomvu wabulunganga Ubomi besixeko obulawulwa ngamaxhalanga kwizihlalo zokuphatha Azisikele enqatheni lobutyebi bakowethu besishiya kumathafa Yintlontlo ke ngoko kule ngqayi kukubuyiselwa kwembuyo kwezobawo intlanti Zenibe nokuqatsela kwinyameko yobawo omkhulu abamathambo angazinzanga Le ndlela yokuziphatha kwethu inokukrwada Bana ibotyo entlandeni zange yathwalwa sisimanga
Amadla ndinyuka, abufani nephupha Sihlala siduma, shiya indoda ineduma Incaza icuba, inxibi overall ifuqa iqhuba Kuphele nelo xesha lokurhuba Ijongane noxanduva lukuza kwingxaki zobomi ziluthotho Ingaboni ibe tholotholo, ibe imekthontosholo Ngumsebenzi, izandla zithi zibe ndindisholo Ngenkuthazo nangenkuthalo, weqinisa isigalo Uthwala umthwalo, izinikezele Ixela uYesu kweGolgotha, ithola unqamlezo Inyameko idlule kwintamleko nentwaleko zomhlaba ikhasa Ivuke ukuhamba ukuyinyalasa Inyamezele kungekho kunikezela kuba iqonda isende lendlela Inkantaze ilinyuke iqhina Olibele kukubambelela isinqini utyhafa msinya Hlala uzingise njalo nakuba basecocolini bekuqenqela amatye Ugcine lo ntlansi yethemba ivutho kwedangatye Uthi ngokuxuma nangokuxokomezela uvukuzenzele Uxhoze ngamfini wumbi ixana kungalungi Kweli lizwe lomlungu nenyuku Lishiye indoda inochuku Ihleli kwizicuku zolutha ngobusuku Igoloza iqongqoloza kumabili ebanda Isithi dla amaqhosha ebhatyayo kanye leyo ityazayo kuvangwa kukuqhinga kwinzima nakukuqhubeka komzimba nakukuhlala nolwazi lokuba komile kuvimba kufuneke iqhubeke inganyeki ukuze ingaxegi ingayeki ingekapheli iveki kukhalipheki qina mfundini uqingqe uqule uqengqe uguqule unqule uqamata kuza kukhuthaza kule hambo yakho kwelingata
Sakalisizwe yo wayo wo weyo wo wo wo.